Yeah. Been on Nox, yeah. You know what I'm saying? Yeah. Nox.
TDD on this one.
You know I done that, cause I've been there. The man's a shine way back, couple of skincare. The world is mine, I'ma make one thing clear. Life on the line, it's my time, I'm the king player. I ain't cheap, I'm expensively affordable. You sound so horrible, my flow so adorable. Wanaume tu mungana, japo sio money united. The Ghanas, sema kime umana, you frightened. Ni unju tisha mwenye somo fupi. Sijaja kuwa ivisha Dora Gucci. New version ya Fela Kuti. Siachi mzigo kwenye booty. Maikenye moja kama Snoopy. Scoopy, Scooky. Nenda shule usiwe stupid. Ukaishia kuwasha kama Scooby. Mziki pombe nyama. Na pisi zenye voko kaya Ruby. Najua mnanielewa manya Kubi. Money talks na usiki kelele benki. Tuachie kelele kengele besi. Msafara wa mamba kenge ni wengi. Wenye mbwembwe za kijeshi. Ni heri watengwe kama kinyesi. AIB messing the world up. Matangazo kibao na mposesi zo proda. Unalipa kwanza cash ndio una place your order. Winga and the rest na kwa ile pesa revolver. Mnyambilisi yuko chimbo anachora juu ya huyu fala boya anejita Ayatola wa mabibo. Kizazi kina koma na mapigo. Umbi ushayoyoma, acha kujiona kama migo. Yes naya, bado niko haina respire. True to myself, less liars. Dania paradise, niko paralyzed. Nisha blaze fire. Plug in at your mesha fresh kaya. Damn, I'm too high, I can see tomorrow. In the future so bright and I'm free from sorrow. Eshima kwa wote, uwe na degree out from force. Effect the funk, I'ma keep it G, I'm thorough. Kweli na kliki kwa kichwa, au ndio kiki na sifa. Badwa mwoni tofauti ya niki mbishi na nikas. Tupunguzie stress, ya tufungulie success. Najua uwezi tuangusha, tu bless machizo, hip hop.
Asnaf Music.